Mariko 5. Negichopo loka machielo mar Nam Galili e piny Jogerasi. Gikanyo no mane Yesu wuokie yie, ng'at moro nobiro ire. Ng'ato ne nigi jochien marach, kendo ne odak mana kar yiko joma otho. Onge ng'ama koro ne nyalo tweye kata mana gi nyororo moling'. Nosetwe tiendene kod lwetene ndalo mang'eny, to e kinde duto nochodo nyororo motwego lwetene, kendo oriado mago motwego tiendene. Ne otek ma onge ng'ama ne nyalo kete piny. Ndalo duto ne obaya abaya e kind liete, kendo e gode, odiechieng' gotieno, koywak kendo ongolore gi kite. Ne oneno Yesu kapod en gi chien, mene oringo goyo chonge e nyime, koywak matek niya,
"Yaye, Yesu Wuod Nyasaye Maduong' Moloyo, rango koda kuongrina, kinying Nyasaye ni ok nisanda."
Ne owacho kamano nikech noyudo Yesu wacho niya,
"In jachien marach, wuog oko kuom ng'atni."
Yesu nopenje niya,
"Nyingi ng'a?"
Ng'atno nodwoko ni,
"Nyinga en oganda, nikech wang'eny."
Eka nosiko kohombo Yesu mondo kik riemb jochiende e pinyno. Noyudo ka kweth maduong' mar nguruwe kwayo e bath got, machiegni gi kanyo. Omiyo jochiendego nokwayo Yesu niya,
"Terwa ir nguruwe kande, mondo watoch kuomgi."
Kumano noyiene jochiendego, mowuok kuom ng'atno, mi odhi odonjo kuom nguruwe. Eka kar romb kwethno duto, madrom nguruwe 2,000, noringo matek, karidore nyaka e nam, mi pi onego gi pep. Jokwadh nguruwego noringo modhi olando wachno e gwenge duto. Eka ji nowuok mondo odhi one ane gima osetimore. Negibiro ir Yesu, mi gineno ng'at mane osebet ka nigi jochiende mang'eny cha, kobet piny kanyo, korwakore kendo ka wiye koro ber, mi giduto ne gidoko maluor. Joma ne oseneno gima notimore ne ng'atno, kendo neno gima notimore ne nguruwe, nonyiso ji wachno. Mano miyo jogo nokwayo Yesu mondo oa e pinygi. Kane Yesu donjo e yie, ng'at mane oyudo nigi jochiende cha nohombe ni,
"Yie mondo wadhi kodi."
To Yesu ne ok oyiene, to nowachone niya,
"Dog dala ir joodu mondo inyisgi gik madongo ma Ruoth osetimoni, kendo kaka osebedo ni mang'won."
Kuom mano, ng'atno noa kanyo, mi owuotho e piny Dekapoli, konyiso ji gik madongo mane Yesu otimone, kendo ji duto mane owinjo wachno, nowuoro ahinya. Yesu nong'ado nam, modok loka machielo, kendo oganda maduong' nobiro, mi olwore e dho wath kanyo. Ng'at moro ma nyinge Jairo, mane jaduong' od lemo, nobiro kanyo, kendo kane oneno Yesu, nopodho piny e tiende, mohombe niya,
"Nyara matin ohewore, yie ibi mondo iket lweti kuome, ochangi, obed mangima."
Kamano Yesu nowuok, modhi kode. To ji mang'eny ne luwe, kothung'e koni gi koni. To kuomgi kanyo ne nitie dhako moro mane iye osechwer kuom higni 12. Kata obedo ni jothieth mang'eny nosethiedhe, motieko pesane duto, to tuone nosiko kamedore ameda ma ok nyal chango. Noyudo osewinjo humb Yesu, omiyo nobiro modonjo i oganda gi okang'e Yesu, mosudo ire, kowacho e chunye niya,
"Ka anyalo mulo kata mana lawe kende, to abiro doko mangima."
Kamano, nomulo law Yesu, kendo gikanyo norembe nochok, mi ong'eyo e chunye ni osechango. To e sa nogo no Yesu bende nong'eyo ni teko osewuok kuome. Omiyo nolokore i ogandano, mopenjo niya,
"En ng'a mosemulo lawa?"
Jopuonjre ne nodwoke ni,
"Ineno kaka ji othungi marach, to eka pod ipenjo ng'ama omuli."
To Yesu nomedo ng'iyo bathe koni gi koni mondo one ane ng'ama omule. Dhakono nong'eyo gima osetimore, omiyo nobiro kokirni, ka luoro omake, mi opodho e tiend Yesu, mohulo ne gima osetimore. Eka Yesu nowachone niya,
Nyara, yieni ema omiyo ichango. Dhiyo gi kwe kendo ibed mangima chuth.
Kane pod Yesu wuoyo, joote moko noa e od Jairo, monyiso Jairo ni,
"Nyari osetho. Koro ere gima omiyo pod onegi chand japuonj?"
Yesu to ne ok odewo wachgino, to nowacho ni Jairo niya,
"Kik ibed maluor, to bed mana gi yie motegno."
Bang' mano, Yesu ne ok oyie ni ng'ato mondo dhi kode, mak mana Petro gi Jakobo kod Johano wad gi Jakobo. Negichopo e od jaduong' od lemo, mi Yesu noyudo ka ji kok kendo ywak, kagoyo nduru malich. Nodonjo e ot, mopenjogi niya,
"Ang'o momiyo ukok kendo uywak? Nyathi ok otho, to onindo aninda."
Kane giwinjo kamano, neginyere anyera, to nogolo giduto oko. Eka nokawo wuon nyathi gi min mare, kod joma ne en go, mi odonjo e ot, kuma ne nyathi nitie. Ne omako lwet nyathi, mi owachone niya,
"Talitha kumi."
Tiende ni,
"Nyako amalo."
Eka nyathino noa malo, mowuotho. Ne en jahigni 12. Kane jogo neno gima otimorene, dhogi nomoko. To Yesu nokwerogi matek mondo kik ginyis ng'ato wachno. Eka nowachonegi ni mondo gimi nyathino chiemo ocham.